Sina salio, baby mama. Ninge kupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, namba tukutane pale pale. Sina salio, baby mama. Ninge kupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, namba tukutane pale pale. Baby, baby, leo nimekwama kiukweli. Meseji, meseji yo. Unazonitumia sizipendi. Hizi mbio zote muli nazo kimbia. Girl, it's just for you. Sielewi vitu gani unavyofikiria. Girl, inside of you. Mawazo yako ni kufudora. Na wapigia towe chumba. Kumbe fuko limedorora. Minasaga tunarumba. Acha wote baby wendo bora. Una roho ina. Sina salio, baby mama. Ninge kupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, namba tukutane pale pale. Sina salio, baby mama. Ninge kupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, namba tukutane pale pale, baby. Tukutane tu ya jenge, tusiachane kizembe. Takumisko wacha mida yende, jonifani njoto tete. Wacha hao vijino pembe, fanya yako chichenge. Sikubali miku wacha mpweke, wacha nije uteke. Bio zote muli nazo kimbia, girl, it's just for you. Sinewi vitu gani unavu fikiria, girl. Inside of you. Mawazo yako ni kufudora. Na wapigia towe chumba. Kumbe fuko limedorora. Minasaga tunarumba. Acha wote baby wendo bora. Una roho inaunda. Kwangu wewe nisuma. Mimi ni chuma. Sina salio baby mama. Ninge kupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, namba tukutane pale pale. Sina salio, baby mama. Ninge kupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, namba tukutane pale pale, baby.